wena u rhandza u lunghisana u ve a nqondo ya wena yi fana ni kafu hambi wo hlambola nsati a famba misala yo
tanambi
wo hlambola nsati a famba misala yo
tana
Shut it.